Wasaza tafathali naduka, wewe nisikalize kwaya, the Mombasa Gaslight and Coke Company Prize Silver Band, nani ulifanya wacha kaleli.